Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Wattara to ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Sekou jam walli sakiraɓe heeɗiɓe. Ɗum tagol hoore séraji nawwonde yirude sanne le wuddu leydi ndi somogulle roɓe mbiyen e raffide yewtereji gonni séraji kesi mbiyen ɗiɗo nokkuji ɗi jamara nde holti metta muɗum. Fay ɓoyata heƴaɓe laamu ruttoto le nokkuji lollirɗi lipta ko gourma gouvernement o e pabotoɓe ba dawranno milliard uji temedere capanɗe jeegom joyi heɓirte yalla mbiyen kabar muɗum na heeɓa lawol. Bangal mbiyen mo intingol latirde 26 mars Bamako mbiyen hultama wiiji capanɗe jetti e joyi le temedere woni ko golla tawen e ministre sport holti noon wiide ti goliɗi timmon cakte lewru septembre ko sawmini ɗum no mbiyen fañci tan le journal meɗen ɗi goni semme kabaruji amen hannde beete alarbari noga e jeena lewru septembre sitano 2020 bisimilla sakir. Raf nde nagu yirwi sanne le mbiyen laamu Sego ɓeydade e buyaki were bewani e ponda saba nokkuji goɗɗi masina e jabali yimɓe mum en na gondi dogudi tan batte gidali terroriste en keɗɗano koɓen Elisabeth Wallet Mohamed du Faistango Alsisi.
Deɗe hono mone pebugu tugu suguba kolongo maninje ntula gumencilanji fu yimɓe mumen eggi yimɓe le seeɗa keddiɓe toɓe wajiɓe juuɗe mumen teddinde sériyaji ɗi kollitaɓe wiide jihadiste en juini non holitiri wiide kabaruji iwruɗi toɗi rewɓe wajiɓe juuɗe mumen somaɗe eɓe nimsiti sanne koɓe kaɗa golleji fu gonnoɗi to ɗiɓe mbawno wadde saabi sériyaji kesi juinaɗi oɗo kabaru ka kutteje muɗum ana mawni sanne ɓuuri fuude gurdan yimɓe ɓe non holitiri wiide yimɓe le yogaɓe joɗiɓe toɓe jiiɗa inde mu'en haale ɓeydade ɗum luumo wala golle guese motti le ɗiɗo nokkule ana heɓa ñalaɗe seeɗa jon le cercle yuwaru yimɓele jogiɓe kaɓorɗe naati le nokkule fa heewi to kabaruji iwruɗi toɗi holiti wiide ɓe keeli bilille kae antenne téléphone ngaji keddiɗi toɗi.
Fayɓo mbiyen hunde biltaki juke dikki foof ɗum noon min keduraki noon so fori neɗɗo goto to masina toon e hakkillo makko ɓeydade e rafinde nagu teɗaji goɗɗi ɗumno na godi toon keɗɗana ko hanni Elisabeth Wallet Mohamed du Faistango Alsisi.
Yimɓe ɓe fuu eggi saabe raffi ndenago o miɗen gondi fewde tiɗɗalaji nawɗi yimɓe jeeyoɓe jafinonoɓe ya warta hakkunde jamarde golleji mumen fuu dariki tewuka motti fayi heɓede nadu adama ana tiiɗi liɗɗi kañum ndu motti heɓede saabi yimɓele ɓe golle mumen wonno tewtoyde liɗɗi ɗi motti waddude ɗum le deɗɗe golleji ɗi fuu ko dari saabe raffi ndenago o so gonga oni tiɗɗala oka ɗo
joyo mayɓe nayo barmuɓe e kakie lollirɗi porte char cumaɗi mbiyen ɗum tawika keñen le hippugol terroriste en dow larmi mali ɗowtannoɓe gollirde yigaji leydi ɗo ɗatol mbiyen kay Bamako haɓitiɓeɓe holiti wiide ngol hippugol waɗama hakkunde sibabougou e kawa e kiwala mbiyen gollirde mbiyen goɗɗirɗo Bamako hakke kiloji temedere capanɗe jetti e jetti sakira mbawi tottude hakkillaji ma dow kabaruji amen banggal bembe amen Facebook kadi Twitter. Yimɓe joon ana e maɓɓe officier en nayo mbiyen larmi mali naati juuɗe laamu o ñande altinere nde kumaniɓe kabaruji mbiyen kaɓen kumaniɓe hakkeji tomonte en holiti na gondi haybude oɗo kabaru o e wi maɓɓe ana hani gueɗe yogaji huncane hoore banggal muɗum fedde mbiyen leydi mali huncanode hoore mbiyen hakkeji ɓiɓe adama woytiga ɗum no kewal cuuɗi kasuɗi e oɗo wattu yirwer nagugol yimɓe Aguibou Boiré woni hoorejo fedde CNDH keɗɗal ko hanni kon jara e du fasango Alsisi.
Ko woɗani teddinde hakkilaji ɓiɓɓe adama en minen ka fa hande le ɗati gooti min goni min kolliti wiide haɓude rafi jukkugol le leydi ndi ana wawi waɗede le teddago hakkilaji ɓiɓɓe adama en min ka e miloji an heɓugol sembe saria wona wajibi kena ƴaɓɓoro e nangugol yimɓe so wattoɗo e kaso won ɗati kanɗi teddinede le golle saria minen golle amen woni haybude ɗiɗo ɗati yalla hakkilaji ɓiɓɓe adama en ana heɓa teddinede min puɗɗiri ɗum e yuɓɓagol nokkule to yimɓe nanguete so udde min taki wiide adadu yimɓe nangaɓe so uddaɓe ana heewi sanne nde cuuɗi kasugaji ɗi mu'inde talki goɗɗi nangoji yimɓele so udda ɗum waran faaɓade bonnugol hakkilaji ɓiɓɓe adama en tan.
Gouvernement o e pabatoɓe na gondi e ima dara mbiyen ruttagol heƴaɓe laamu le nokkuji liptago gourma gonɗi le mali banggal muɗum milliard uji temedere capanɗe jeegom e joyi kani hawrintinede ɗo e duuɓi tati garoji ɗi nuyidde ɓami anniya daranade projet o e le lebbi sappo e jetti ñandi talatara nde woni ko ministre courant e ndiyam humpiti ɗum le karutal goɓuɓal fedde leydi ndi humaninde mbiyen newa muña heɓtagol deƴƴere le nokkuji liptago gourma keɗɗan koɓen en salisitogo e du fostango mumnato sendebouy Alsisi.
Ewi governor ena lipta ko gurma li leydi Mali. He jongo ana moƴƴani nokku o sabe rafindenaagu ana mawni ton en. Be kolliti wiide dunna nafamu kerta do golla jam e deere. Kanye habude gube terroriste en.
Region amen o darne mudu ana mawni sanne le gumarne. Darne mako ana wawi mawnande sanne. Region Douanza o buri fule cercle koro. Kabiti tobe ana wawi naber le odo nokku. Lamorde leydi ni du ana wawi jukkude fayoto chuddu gotoroji kay kulleji goddi ko yimbe be hasindine mudum edum wawi latade sababu wartirato yimbe hokkude be sembe dudo gubbe terroriste en kay bandi en jogibe kabor
yalla himmeji kejabe lamu anan kuntane hore leydi Mali e golli dimbe mun koliti wiide dabareji joinama yalla gollende ana wadde no gassiri yo dum koliti wiide Seydou Lamine Traoré ministre minna energie kay o
yawde hono wawi wadede yalla yimbe le egube iure jonde mu en ana heba wirfaadito projet o anniya mudu woni tewtude hakke million temetati dollar so a wacciti dum ana yetto milliard temdere chapan jeego e joyi sefa dido jawdi fu yo golle hunchande hore tenagu kan yirwer warta wattere yalla jaa e deejere ana hewti hakkune kedi tati gondi le leful sahinde
fardende an don wiide rafindenagu ana mawni sanne le sahal e wuddu leedi ndi
hultama yafu don sakrabe hultama bide ngalure sanna tunni sanna dido wattuji de nde yafu fu jama ona yupa mbiyanna nyam taw juddu e mbiyanna nyamaji le buli e do dati di e wi mabbe yo batte mbiyanna dokodo tulete tundel hauruntinte wala tun fanda mbiyam fadde e kabar mudun no dawra jokolbe en projet media sahel nguitike odo alhali bangal landinal yontere jabbinde nyaloma labal e cenam ardibe ngalure nde gun ini jati odo kabaru tundi ka e wi mabbe sawbi be dum be nakewi kedal ko ben nan ben kedjodo men tusantu irene jara e du festango munoto senbu e alsisi
sa anati din jiltoda le gallurende tawe ayye no kule do tuni ana yuppi kamban mun sukabe gombe le hejo lollirnde projet media sahel bami adi labinde gallurende be koliti wiide himbe le ton wattanta dum hakkile be koliti wiide himbe le ton wattanta hakkile kabaru labingol gallurende dum woni ko fanta mariko gondo le projet media sahel holiti wiide
laabal yo golle meri kale ngonga meri o kanyun tan wawa wadde golle o won sukabe jokolbe kebabe to annibe wallude meri o min kam de miidi dum e hunde lobbere won sukabe jokolbe ngabbe golle fa hewi hen be jaltini tunnel ngonde le fuseji di ngallura wawa laabude feyi so tawi homo fu wadai ko wawi de laabal no wada noddango fewde sukabe jokolbe gombe san be beedo ngira juude yella be keba wallude meri o golle laabinde ngallurnde
kejabe gallurende politi wiide be andani kabaru mun be politi wiide dun golleji kewdi wadama bangal mun be darda e kala homo fu daro e dande mun yalla gallurende ana laba yo dun woni ko gawsu tera mer humani do kabaru chenan komintan politi wiide
si nous avons so ayi
golle amen on fu yomi kedo labal gallure san de miloji amen e dun hanno wadede sabi dun horan holla wiide miden jidi leji miden jidi wattude hen himbe wobbe dun anni projet o woni wattude hen sukabe jokolbe kan himbe jiccinobe kabaruji yalla gallure de ana yero dun sabi so mi bami anniya noddude himbe ran jiccinobe kabaruji di fa fa bo sukabe jokolbe ne odo golle
faire ce travail
fardem meri o heba dabare lobbo juutudo sukabe gombe de hejongo koliti wiide be ngada imma daraji kewdi yalla yimbele janyelidi yalla yimbele janyelindi ana ngada juude mabbe le golleji labingol gallurende yo dum woni ko gollidin do studio tamani goddo sa irene jara hebani min
golleji moyntingol latirde 26 mars timali fa hande e wi joko horejo nokku o chapan jitte e joyli temdere gollama men tarif kay o batte hilaji kaf e fifa tawene wattu mo kanko ministre sport danoy ton sport koyde o hultinon wiide golleji ditti man cakte lewru septembre hedintingol latirde nde fuddi cagal ko kaf holiti yeddugol mbien sarjaji o mbien do kabaru latirde nanno nokkuji kewdi an hani moyntinede iwde mbien video surveillance yaade chaise di gazon e mbinyegaji e ko nandi munen kanko Souleymane Traoré ko Souleymane Touré woni joko horejo latirde 26 mars kedan ko hani hawa berte du foistango alsisi
tout ce qui était prévu
ko landina no bangal mu inde nyegeje fu mi de gondi wadde golle mudum ko wodani mu inde jodi to haro chaldi watte miden mili ko tirsi hen ko ka wadam golle mu inde tablo dido bal to deleji wawi takkede golle mudum ana wondi wadade kanyindu tarugol mi gondi yimbe be milno golle o ka ana wawi timmude wakkati goto yalla matchingaji kubji mali o ana heba wadde mila face it wawi wadede so min jibe hedde stade to leede wadde wawi warda sofia ballon kono ni kaf kan fifa holi tiri widani wajibi kinami beeda hen lebbi fi sabi lami be fedde fifa ne holi tiri wide kina nukulato yimbe be jottoto mu intine dun ne golle mudum ana wawi fabbude do fuddi gol competition ngaji di le leedi
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakrabe le kawru amen nakredu jidi amen to kulkur tun holtama wiide men imadara hebugol jawdi wodum ben wonande region ngaji kulkuru joyla e nara wadama ben wonno bernde kawru tallato fanatun fanda mudun woni ben darude no kebe mabbe ben yurirta ko buri tabano joyi be kawru men hawri odo botu balde didi ben mo ben landini conseil regional kulkuru kanya projet faba lamuji kagtadi timnan kabaru di to santodo holta wiide ben karutal ben lulle gal journée djoussen fuddi ben kenyen nga jetti lewrundu ben hakkitema doro yibbe gari yibbe mobe yibbe tum nyam bla odo botu wi kambe horejo jangnobe ben fanda mudum woni jewtaari kala ko golla ude ben hitane 2020 wadde hitane 2021 e mbijade dun non ben yambere dubi temdere paros manjakwi e kabaru dina sam ben kawtangal baddina mbitina wiide ben nokku djoussen heba evagila ko kanko ben monseigneur Jean Gabriel Jara iwi hen wotto octobre 2020 sagrabe no timita ko borja men hande mi tino mbaw sa fum tata do bembal amen 3.80.org ma do noddo no viamo 37321 07 yotere men magasin yotere men magasin sagrabe fa hande jukka barum ben hala ko mo kango premier sugal kukala mayga bami yeso ben gullirde oni to new york to nerno kanko ben dunke kabaru politika ko chekumar dumbia holliti memi hala mudun do jam ben lamdi aissata jara yo nyalle jam
on se rend rapidement compte
que pas man doni don jidundiral kabaruji di dellaji di lady france holliti bangal fenide halaji di nabili e imadraji e kawrute ngada de fadde premier sugal kukala mayga nomme denno yama kanko premier ministre o wasa tawrede kabaruji jogaji sabe cm tayki no lamu muktar waran timirini kabaruji kiwdi totakanu haniri so bangal ti dalla le gulidal hakunde lede mali e france e dum gonde mudum jati ko buri waka jun o yu fide dabare no kado ti dalla timnirta parti dum nata e sifa gulliji jogaji e leli mendi hasindini sanne denno ene e leti allahji ngal do gulidal telaji kay mi andi di gila boy telaji jati lati di sababu ngadden noddango be do yimbele be fuf warde fabade en edo yilaji yogaji denno komi donti ko biltaki bangi goddo dum no telaji di bedigi jari denno an hani ngatten hakilo sanne kasindina amen ele kala gullidal leedi france ni dum no yida fe gulleji indi wondi leedi ndi timira ni en dido gulleji lato mere sabe andon no garangal mabbe mali do yudun sifa politika ko mabbe denagu e kay dun habotir siagal le sahilgel siki wala kay kutiji dido telaji di matete sanne kamaru nagu sahilgel sabi soni ko hulta wiide golnobe ko hum en leedi risi ngaran siki wala dum lati sababu dido telaji di fuf ka andon be do mbawta fi lontadi no haniri hakke unaji joyo yimbe barkan e takuba ngonbe leedi mali andon dun alhali hono dido telaji di lato sababu torraji yogaji gube kaptoje e terrorisi en bokkat juno mata de dido wattuji wiide hoyfi sanne so landul ma tamali di france di hayfata sugel lata di sababu telaji hakunde leedi didde andon kay wailtereli gulidan gal matama gila wattu mo sugel totama gulirde primature denno kala be wondi bangal politika ku leelidi mendi jorto mo hande hono ni neddo mbawdo jati sambinde waltere hasindinande denno sil wala kay kaba politika ku na mate sanne le kala ko premier sugel ku kala wondi gollude bokka jor leedi france di don hulay fe hultinde on don ko tama eden jugi dallaji fambude hakika annia premier sugel o mi milay
le plan du premier sugel je ne pense pas